Mungu yanjo yota nyoche mvamba chida wa mawo sibida fesi joko mosibe chida Sili madira kumweba zancha chikora yantonda basikiliza ninga musoke mukala Webo bongo wange bujuda makula kwa ino wapula kane kwa ito tuso kubula Kubomula magwarelo kengu semfula no sigala ngero wakana bandi kuyitafala Kantwa laka kisano kweba zaba nzala Beba kolekti musili Mubali aba ugulala Ebyobu we muze setantala Atoba kubwewe twazirunda Bwenku sangula kulukalala Olwalero nzize bamanyi sajembera Jebanzala jena kulira nzanyirira Ndi walugava kabiro marere Go mpaka wala ebanja liwete chechi basesa mumubala Nazari bwango munto mulala siri Chiwemene kukunsi nti nava walala Elasinze ya londa ntie walunji wenjagala Nange nalabira omukama bwe yagera East OST Home is the best Na yate jena senga na batali bayo jebetanira Olugero barwe samba kubatu bachira Anti boba liwansi fempongo mubwengula Jeva warunji nyoku za madala Kanso kemba umuze munga sina soso tola Olioko kakasenti fetwa bazinga Basigadeba malabisera ngayo ze chisirinzo tukula Nga sina tangaza jensi buka Nebazari sodene ya tonda kuba ya kore ntegeka Elimu ama kuba galambika Gegatu manyisa omuntu javane jasi buka notuka Ya tonda sengendo jubuta mazi vena si afi Nendala nyinje zabulichika na yemu afi mwemba Mwene muse mazinga ziite kontinenti mulu nyanyi mbezi toleka Mwemuri Amerika, Europe, Austria, Asia wa mune Nsufwe nyo Afrika Gwajiri danyo bakumpine waka Tulankula gidirole meburwa kuntuka Katieno yensibu koye chifoje mbera Obaji itema pwe yange Gwanonya tuka kumu Afrika Ugendeke buvanjuba buayo Jojo kusanga Uganda mange Omo mwena sibuka Yekulari Afrika jude vita gambika Ebi obo gaga mutaka Moyo gandeno murimo waka Bakanku yanja bota busa maso mwana wachika Esira nditate kubuganda Anti ndi mugavemba mumbo wa mulubiri eranchika Buganda yakolebwa masaza Kamenyeko matono olwedda chika Okugeza budu Chagwe butambala singo nesa za makula chadondo Diolika gwa wakana soko gendewe tauluze konga Sina bakuwa vikole mekuseguka kubandu tu sekuntono Ate sadala tamatama bamwe gendele zanga kutamata tegayika Dondo Mukama ya tuwe sana miko nebili kiliza Fetundu kambiri mbiri Okukwebera kukorera bali fenoto tubuza Ancho we mamba wana iye Nze si wana wana Kuwa mazima gamatiza Joli no ulirango koye Nkweganya ne wamweno tata yonga tete lya kuziza Ebirungi mfafa gweno nyereza Oja kuzula lwachife tusagambiza Kwetu kwate bulungi tonaiza naiza Evita kwata kolwa chobo kungiriza Bino bye bilungi ebisangibwa mu kyaddondo Esaza eryo mukisa kati buliriza Kijja kunnuma nnyo nga toyina mu kyokutte wabula bakujjukiza Omanye ekifo ky'owaana Sekyulite nayo ebaggulugulu tebange yabali gye bayuza Kati mutukoppeko feno twaginyweza Si kibyo okutulabirako ne mwetereza Ebyobulimi ntoko enkumbi twaziwangisa Gattako obulunzo bwavu twabu kufunza amazza matefu fetu gasuza ebyambalo tutungiseno bwetu baguza kaninye ku breji koma woku bategeza nditi kyomulunji ontendereza na yewe siba wabuleke muyinzo kwesoza ekyo nkimanyi nnyo kuba kyetaagisa wammawe nambulula ekintu onkungiriza n'obwongo bw'obulyamu n'olukwene weebuzaabuza yeesiimye omubbi agudde ku kitabo mwenjiyiza abaawonya obwavu nga zudde golodi ebibye n'agonza kyadondo zaabu ayiggibwa abagagga n'abaavu fetu sembeza abampi n'ababawanvu lwa nsonga ffe tuyina laavu kapitaano Fred Lwiko Lugadi Kyerube yasookera wano ewanyuvu n'abaminsani we bajja beeyuna wano kuva dda ffe twaniriza abayivu amasomero nga na mirembe gayaza haayi n'amalala mu byenjigiriza ggomanywevu ettendekero ekkulu Makerere yunivasite liri mu ssaza eritukuvu ebyobutasoma byemu kukkuluma fenatirisiti tuli bamativu ne wookolima n'okungubaga kirizagana tuli biwanvu n'ebyobulamu twabyetikka mulaga ospito walayi yasukka gye likyasinze mu kusaawula gwakibuusabuusa gundi naawe leka kusolika keesi ne noviki ago ga pulayiveeti kyaddondo nago yageezibika kutegeezezza maatono naye nga tuyina nkumu ayine kingi taalulunkana tamaguka maguka kati mutukwate mpola mpola kuba tuli kyatika ne twedima mwana wa kika nkiwadde lyasimatuka ŋŋenda kuwummulamu kammire ku mukka naye nakaano kakulu gwali eyo ng'okyawalaze empaka bajja kuggulirawo ffayire ebutabika owakanya ebigambiddwa ng'owooza mwemusinga nga teekigambo kyekaka kaatikyusa mu ndowooza kuba zino si mpaka amazima agakooleka tolaaluka ng'oyagala ebirungi byonna kyaddondo enguudo ennungi nga weeyo n'eŋŋendo kaggo weebale okulembeera kyaddondo oli mulamuzi ye gwatukoonera ennyondo olubiri olunene olusangibwa emmengo maaso mooji gyasula luli mu kyaddondo amaasire kasubi bassekabaka gye baagalamidde gaali mu ssaza ery'ettendo etterekero ly'ebyedda Uganda Museum jangola mbulola ebyo muwendo eggombolola mutu baagumu erikuulira amalala aliri na ngabo era mu kyaddondo eggunjuliro ly'empisa eruzira n'ekasangati ge muyita amakomera tugalina kyaddondo ragibe gurawundi mu byemizannyo n'ennambole ekisaawe ffe tukirina paaliyamenti y'eggwanga State House Nakasero Kololo eya strip bisange wano byonna na mugongo shilayini ati gusa abantu ebule n'ebwe yanga bajjo kulamaga bakuŋŋaana amasinzizo tulina gwe wesse mudde ne kasoza ekireke sidi enajja nankumbi tusinza mukama na mirembe kathidro lutikke lubaga bahayi awusi ebyenzikiriza biri mu ssaza lino maama kampala ekibuga ekikulu wookitenda tokoma n'ennalubaale ennyanja ensufu tulina tetutoma ng'oyagala okulya enkoko emagi gye kuyuga kiikiko olituukayo olinjulira nkakaso ojja kusiima bondi z'emmotoka empya nakawa Pepsi Cola Company enamanvu tuuka n'oloba amakuumiro g'ebyensimbi ziyite banka situdiyo z'ennyimba ezo mutindo tuzikuba gwayo y'empewo za rediyo ne ttivi ennungi nkulagiridde ekkubo kati gy'oba okasiba abagezigezi abayiiya tuukako ekatooli tendabaaba ebitono bye mbagambye towakana ate kusiba ab'ebyobufuzi nga Bobby Kyagulanyi Emagere ne Besigye Kasangati bonna baasula eno ni Rovenis gemanya ne luyi maali ly'olugave mbalabye kaabe eno nidda ne nkola save walukagga wabuuza kyaddondo tulinyumyaki menyeko bitono nga tebingi byendeseeya te nno essaza lya kyaddondo zaabu gye liva lyettanirwa nnyo abantu kuba lya ttabbu esazari achadondo zabu jeriva yetanirwa nyabantu kubali atabu esazari achadondo zabu jeriva yetanirwa nyabantu kubali atabu.